Shashwana Kwimba.
Welcome to the fire department.
Aye, aye, aye.
Last time banana ilava endo gula titi no will after 3 days. Vakachoka kunchito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibayamba tumateka we shokazi. Kachinja na pomwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Siba kipinga na contract iba nange na pamoza. Kuchobu bangolo baba sakira bali papoa. Tivela lelo beze uku, mairo beze uku, bali papoa. Weekend kafika siba oneka, bama ngena papoa.
Tisakira kitajeni mweli kuti.
Bama ngena papoa. Gachi mvili mvili usiku bama disa. Bama oneka chendalama baka puisha. Nomvesa na chifundo kupeteka mochila ngapo kama wea pepa ficha. Niki uwansi pei nafika pede. Vanange na pabo wangati JJ. Bobari 10 after 1 week. Na madanda ulo nishi mutumba valispe. Kukona bondi ba makana. Mavina ndie bakonda sana. Jema patebo na savana. Monga trapu bali pama. Bama oneka simpo so na fiko so. Baka fora ni inkoko na vimpopo. Hai vili munkopo. Heta fuck off. Alikutia take jenga ba. Last time banana ilava endo gula titi. No will after 3 days. Vakachoka kunchito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibayamba tumateka we shokazi. Kachinja na pomwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Ziba kipinga na contact iba nange na pamoa. Kuchobu bangolo baba sakira bali papoa. Tivela lelo beze uku, mairo beze uku, bali papoa. Weekend kafika siba oneka, bama ngena papoa.
Tisakira kitajeni, mweli kuti.
Bali dubila mutente, ever since the payday. Boga dead unarente, salaleke niba shempe. Enari h-tente, ni movie na makenke. Tumpa fiat body, poka lab, nechpes kala jojo. Potara uzaka shet na magogo. Etuba mona lespa ma social ni konvo ibona vala maso vala bobo chest chenet adikwi. Dala man satana mdala wa maziba. Gafola nishapa ma shopping sprees. Twala ma udiaka mans. Peso na dinevo ngaluba nshisaka madaman. Gamone kabwela nef swende. Nasara dadi ponganya das swende. Logigat fach tide fiabu shilu. It's like cheese sela.
Last time manala ilava endo gula titi. No will after 3 days. Vakachoka kunchito kama chinja kama sangonga ni month end. Nishibayamba tumateka we shokazi. Kachinja na komwela tini soft life. Kuchoka peba na tengela loni kunyumba no show. Ziba kipinga na contact iba nange na pamoa. Kuchobu bangolo baba sakira bali papoa. Tivela lelo beze uku, mairo beze uku, bali papoa. Weekend kafika siba oneka bama ngena papoa.
Tisakira kitajeni mweli kuti.
Tisakira na kaluba wapeliko mpaku mahoa. Ibali kutuka na kaluba wabashi puku mwina miloba.
Easy on a far.
Mena ngena papoa.
Yes.